Hola Luismo, Albo. Yo me voy a intuición, sí, de la Gonzaga. Yo me voy a ir a la Jessica, no, y usted no va a partir. Guaucala, Moba, Mungano, y eso. Uti, Nishonto, Gualo, y Pansiabuyo, y Casigabantu, Ari, Nianda, Miji, Nayela, Nawindila, Ashonto, Eo Tosa, Utivantu, Vaitawi, Migala, Heli, Nirabinda, Yokambana, Uganazi, Wangu, Ushonto, Ovo, Wede Wamba. Arimindila Wamba utiliza, Amoke, Onsi, Komabole, Oguno, Ubona, Sunmasigu, Abuziamir, Yano, Abu Watuawi, Aluserwawe. Kambo chobeni, dizugut all inga, wabari andorwawe, wabuleza, ulinchiyo, kubabobo. Ijento yitanzi, teanda kwa amba, chakuti, kuyabuwa kusugamina. Ogono, uwinka wa mujizi wesu, kesi, newakuti, wakari jembedi, niyakuti, kusagana umyaga 80. Ya ugomena wawe. Heyo muli uzwa, abuzwa, wenda, kujanda, angula, muli, magabamba nzilawe igusiga. Umungano, yale za mumi, ibusigu omwe, ya gali yowe jipati, ya wemigila, umbali, ya bulo iwawe, muli, mwagali guunka. Heyo ndagati, sena, ulindizi. Heyo wa, tandizina wakajita, nape, elegendi. Negati, tena ulimwezi, Yesu, waga kuna mutwe wawe, ii, uteti, wagali mwezi, hao ndagabotewa, ii, tabana wawe, bazuguru wawe, eyo, ndashoma, agalo, bazuguru wa, ulubazu, wabulo agati, eyo, njenzila, ya guunka, walo, tawele guunka, wagapegwa, kumuntulomwe, ibukwa, kabela, umani obo, ndubeta, Arimi mpao mwajizi, wesu, ho, mwesu, William Ho, mwembeli omungano ya Baptisti, kumbi utaoni, oyu, wakari musambigi, mwami, mwe umwi, wamiswangano, yangu, jarino, miyaga mishonto, yaenda, arimi wakaponisegua, ukulenge, liviabi, yendi madogatela, na wakati, babotu, ilogo abo wakari wonsia, ujanwa, mwajibela, jagwe, lejisi, walo, pao, dogatela, mwenyu, albani, wakati, ulimu kufa, Ani waga bola guno. Ali mwi, wamuga intu wagwe. Kandita eyo, wagati. Mugaso beri, tango wabola. Zogwa mbela wiri, ulimu kufa kukulenge. Eyo, tukaselemuga. Uyamu wana, walo kulenge. Yegali yamuni. Ali mwi, yegapa uzimba. Imuni wagwe. Kavela, tukasanduga iguba. Yelo, ali mwagali. Utandila, usuntuga. Hao, nagamuza kutina wagali yanda kuti. Ndi temwenzuma, tukata omuna mutolopo. Uzoga nana, kulingwe. Oyo wagali, Dr. Samu Adia. Mwenji wanu, mwani muzi. Hero, Dr. Samu wagati. Billy, kulingi mpiyo malu zoto ya kujita. Chakuti, wamutumina, uloivo, ulibachiazi wene, bazizirwe, balanganya makulengi. Hao, wamutumina, oge ya kuti. Agarangwe. Arimi mwini, Dr. Tawia, takamuambila. Abobo, wakaita, Dr. Adia. Hao, Dr. Adia, wanditumina, aguti. Billy, mwezi nyogo, mugamba osi unokide. Mumazwa one, kati, ulejis mazwa one ambi, agupona, kati, kambo kulengi, ya gauli ya muni uwawe, ya kati, ya wata, kata wejintu, chokwanzia umejitila, wakati, hili, ikawanzia, kubusi ya muni uwawe, awalo, ujipona, hili wakati utina munguta usi, wede ulibambila, igunga, ya kati, obo, ndashoma, mwabede, abobo, ya kari jesu yomu, ulindime, uunga, uyambila munga intu uwawe, Mwiyandisi uti, mugasu, uyuho, unokide, umazwa one, imuashi ona raiti uno, ukede awa, lalo, magamboni, kulichijo, abanji ibambi, heri ogo, nagasele muga, wambira muga o, uyu unokide, umazwa one, idogota, wamba uti, muni wawe, wagari kwa ukulingi, abobo, Nabola umunzi. Hao jihumo. Jagachirira ibantubanji. Nagabola unganda. Nyomunisi arimi. Jagajitabuswa. Wagaindika shonto. Ndagazwa yarino. Murwendo ulibobo. Umusansa mkentaki ogo. Pekari kupimina. Arimi ndagari uunka. Kuyo kima. Basigale. Jihumo ejo. Wakuma kuseni maningi. Kakusandela. Kabela. Wagajina umi. Umu kwa kwa. Wagari mkazila. Wakunganda. Abobo nda. Ndagabuka yogeza. Ngwani yangu. Yaga indi, ya, 22 rifle, akutariga wenda. Hao ndakabona apele, gali rengela au, yagali ii, apele, yagali. Uwanega, bubiloko, peiga sola kubona, ndaka heya, chinzi meda, chaga bikila, mshobo oyo apele. Bubalambo, yagali jisi, zigoto akuligwa tuhunyungwa ilio ndakabona kuti kila kali ulengelelo kukulambo yakali muluwo ilio ndakakugama ngwani yangu yakaindi antokolo mujazali yangu hao ndakabona apele ilimbi apelelimbi kusila maapele osanwe akai migel au hoonya apele pati logo yakajisi yengo isuvila mulindiryo yakaseluka akuphanga kutamphwanya kuphati kosanwe akutenda buyo maapele mukubela akuamena ilo ndakayile ino ncinzi eji ilo mphawa angelo omami oyo uli ajifoto comubona alya wakayimikila mukanda akuti boya tamwambile mukasu ho bobobo bwamba imwami takafipe wajiswa miyezi osanwe lino pele mumazuwa osanwe uyobaka potu yakupambana yakatumina dokota adia ilo ndakati uyopona wakati pele mwakuti mwakwanzi yakupona kakuli muni wakwe wakaligwa mulinguwe ndakati thandizi ene mwami wazwa kwamba kuti uyopona khapela kukonse kwezi khapela ulapona asunu ilo mukaitu wakwe yela kuti uthanda miyaka ili makumi ali chilopa ayosanwe na makumi ali lusele yakukomena pasopera kuba amwami mazuwa masoto ainda kuchiendi ndakali kumusanza mu Kentucky leza kumudya punthu wakwe amudyizi khesi awalo popilo pakali mumngano eyi akubaluswana no andiswe munthu wonse takukwa makano opo mwakali mukuusi na opo mwali mupati na opo mboli wanse pambothu kuli muzuwa pomwe tonse notiya kuswana eleza inga twalivambela kulicheyo lino suna masiku ndi vukanazi busonto buyo ikuzwa kuti lyaleza lithamani lyakalelekwa lino lyanda ikubala cibela buyo yandulo awa cijanwa mu phuku ya musalali mago mudipati 11 ya musalali mago lyanda kwamba ula anu como wakaindi vyo kanini khambo bunji bwanu muli nhwi maulu anu anopanda lyanda kuthalikira kamphango katenti lyanda kuyiwala kuswa kulexikoni thanzi ya igiriki elo ikumwapumo mulimo pakainda kakapona mukuyu kayumini dentha ikuswa kumianda a petro kayithira kuyiwaluka kati kulingwe simalelo kuwona musamu wapukuyi oyo ngokasinganya uliyumini de yesu akayingula wakati kulimbapo amuke alu como mulileza khambo chope ndamwambira kuti kuphumba munthu uyo wamba kutundu eli kuti kusiyuka kusowerwa mulwisi akusazima kuziya mumoyo wakwe pele kachoma kuti zinthu chiyamba chiyochitika kuyothambula kuphumbwa chinthu chamba ino chisomezo chilelekedwe lushomo mwalileza chinthu chizunganya panthu panji ilo nikupa popo pele ku samsoni kuli lwesu kuliyambira kuti tatujise lushomo mwalileza luthanzi kuli pakandu pafa ilufu pa ziulu zilikumi kuchindi nopali anu anyika zakuli sintazi wajamba thakwi ipaluso chakwe zakhalira khambo amichitha yakwe mkhati yanthanzi ajamba ali mwikanji banthu apa chisi luchomo mbanthu pachisi iluziwo luziwo luletha luchomo ndiyakuti ako khekamba baibeli chilithuisya yesu wakamba umusalali johane chipati 3 kuteti munthu nata zyalululwa khakonji kumuhwisya ibwami bwaleza lino oko kubalulula ikuzwa kulicheni chithanzi mu King James lyakati khakonji ikubona pelebala taliyamba kubona mbuli mbolanga kuperesa meso ako lyamba ikumhwisya khakonji kumubona bwami nekuba wede kumuhwisya awo jesu wakati munthu nata zyalululwa ilo thanzi uyo kwanji kumuhwisya ibwami bwaleza apopo tiri chiyede kulindiswe kuba aluziwo luchomo karuthana kwanzia usola kuzitirizya maningi kigago bantu bede kuputulwa akutanaba lutanzu babola kulileza akuba aluzi bo lwakuputuka kabatana twena ulileza kuti bajane uponesegwa ikwapo ilerati liyaku liyakubereka sigambio kuti na wakonziwa iboyo ujichoma inamuboni zindi zinji mumagwalo tuweza jilao yagale izi zimwe ijabana ba Israeli jendi nagali mumapenzi awo wakali kumamba wakapasuka agati ba Israeli aba Filisiti kabela ba Israeli yagali punganya eni kulubazu lwa jirundu awo nkondo ikatariga kusuka heri tagwe mutu naba omwe wakali kwenja kuunka kunkondo kambo ogea kulubazu ulumbi lwa jirundu basi nkondo kakajishi kuzundikizia mupati alime mburi mwayakabete ikayindi mwayibete alino kuti kendi bantu baleza batalika kujitayindi yomwe basi nkondo yonse kajishi sikuzundikizia wakumuzundikizia kuli nchiyo alime oyo mbabani mupati wakali kutanira kuba makani agale ikataningalembwa wakayimikila awo kajishi imenwe ya mainchi ali 14 asuma mujanzara kwe ya musela wanyereti ya musumi wakasundikizia umma mtu wa Israeli ikubola ikumurwana eyo njenzula sinkondo njajita jendi aya kuti ujisi kuzunda ajijiti jendi abona lusomo lusunda hele uyo jijita hivyo jendi azwa kuti wakukonga chejende mukano naitakwanzi kwenda chendi najisi nyeleti ya musomi atala ilianu pere kujendi mumpi chaba Israele Saulo mamba mpati kutinangwa gali muntu uli onsi mumpi yonsi ya gali wele la ugonzia kuka umurwana mubabani oyu wakati Saulo lutanze wakati sumamba wakaisidwe yabotu wakalazi wawonse machenjela anzila yakuleya masumo akawo sizi ansi kuberesha intobo yakwe alimiwinda yejo wakajisi mutwe amaboko atala kuinda muti uli onsi mumpi yakwe wakalikwelela logo ukuzundana alimi wakali tukuyisha balomi ele muli kogabete kuli Saulo mumazwa ayo kijana intu tiyonya igajiliko asonu akatika bantu abo baunka kuzikombelo kamwi babo bali basi iwolo bapati kakaisi kwakabotu bajisi lutomo luje malileza abona bajisi ma PhD ama DD akusola kujipandula na akusola kuzwa kukasimpe kakonya kakulanganya ikiri aleza asola kukupandula ikuti takuko nzira imwe ini kwalo mwini yonzi yawiyo kwesu watala yonzi wiyo kwesu kazitubiki masena akuswana sinkondo jitala lusomo mwaleza kuzitaje ejo alimu ejo jirike ele kutina twalangisya kuzindi oi mubabani na akalikupa kulikankaizo iwawe upati alime oyu iweyo mupati kuzibukombe mulimbolinga yawa kuyimikila uya kaisi kwakabotu kuzimanzira yakulwana eletakajisi luzuwa lulilonsi ikuzwa kulileza walo josesi antoni asonopona palume abanakazi abo nakapona muzikombelo baba komezekwa mubende walo halo akanini akulizi pakapotu baibeli tene kubabopo tana ikupeda kumboni waluzibo aleza yotiyandikana kuchokela uluzibo lwini nhukwa kumoyo kuziba oyo mwabikide ilushomu kutali malembo amwi teleza okasimpe amumi oyo upona eno alimi omwi amukati kajejo ulari okuya kwize yamiunda leza wakajisi mulombe mwanini kukala nkene wa sina lya Davida wakalikwembela mberere ya bawisi alimi ujendi nakali kwembela mbelele jagu wakajana vizibo lomwei elio lakari wawishi laka mtumide kumpi utolela kawanyina zibonge yabuguyu azibonge jamare izini elio nakajiri kutalaguya wakabwana oyu mbapani mupati kayutuga akupa ogu kulikankaizya kupati lino davida mwaniji takali kwelola kusundana pe lutanzi wakali mulambwana buyo mukubosi ajintu jitopela wali mulambwana ukala mpeni yeuyamba kuti wakali kajalize iluzyalwa ikanini muli motunga twajita walo takali kwelela kusundana pe takajatide cheba muchanzali akwe anthala takalina kwezete mthobo mubomi bwakwe takwe chakazi chakali kujatikizya wiya ikwamphi pere kuli chinthu yomwe chakazi wakali muzileza iwakwe eco chelitu iphati wakali muzi oyo ngwakali kuchoma iliakopo chindi mubabani nakapha kuzundikizya iwakwe davida wakazi ichinthu ichindi eco jakarulame ajakarupide ende zemwe cepo nitunkha kuzikombelo katiponeki kuka apo phampho wakumuya kukuzika kwandano kuti nawo twajita katulemeki umwi wande pele wakali eco jakarulame ajeco jakarupide wakalili kuti jakarirupide kuli oyo mufilisiti kusamphaula impi yale za mumi apo wakamba madzi aya akuti sena mundaambira kuti nalekela oyo mufilisiti utapalude kuyimikila awo akusamphaula impi yale za mumi ino utapatiwa umpi yakayisigwa ino utapatiwa kuliko asunu umwanakazi umwi muubauba uwatilila amweni oyo utazi ma abc akwe elokonja kuyimikila mukusu wa muphaizi wakayisigwa kaboti oyo wamba kuti mazuba amalele akamana akususya madzi akwe kukwamba kuti ndakali kusunkhuta chindi chomwe nakuchiswa walo lino ndakaphwanisigwa ingathazi yonse yakwiyo ngapukombi mutumphangaliko tonse pere uli muzileza akolo eco ceyiyandika alime ngoyu davida oyu munini kugala nkene mukubusi buyu kasamide taki yakwi linini lyacikuthu jamberere pakenda mubusu wapalombwana apo akukachitha usa insoni kulirwapo alime kati mwalikwi awo nompi yakayisigwa iyale za momi pesi mulekela mufilisiti oyu kusamphaula impi yaleza ngati ndaunkha kamurwane irwangu oh ndawuyandisya muuya oyo wajamba muli davida pawo saulo wakasola kumwisya angusamika jakethe japuphaizi pere chiyakamwelela wakati kundisamulila chinthu ebi thandize nzila yakwamba kuti amen nzila mbochita ambewo zeruzeru iyo ibako lwapukombi andi ajeyo teka janina luzipo oma mwana wakandaambira chindi chimwe yainda wakati mukaso branamu kukambauka iwako pabuyo thambo kuina chinthu chilipopo mbuli uponesekwa iwapoleza ndakati chinthu chomwe mukaso tokaliko oko kuthwakendela wamana thambo wamuka ntsopani kuthwambira lino takakujana kale akupheta vumboni munyika yonse lukulusyo luphati lwakuthiwa wamuya usalala ukuleta zithondezi azigambyo kukuzulizya ad yaleza mubuzwa obu wa mamanino ero oyu mulambwana munini wakakweza aya madigiri akaindi kuswa kulingwe pakenda kuya kapela wakati langisya awo kaka kambo chenchera ikuthala ndili muzi oyo ngwaikashoma saulo thake chakazi kujatikizya chedu nekwa kuti wakali kwinkha kuchikombelo sabata yonse alimi kwenda wakachitha vyonse yapukombi ezo pamwe ipapo zopakachitha pele takachisuluzipo ero nchinji chakachithika davida wakati chindi nekatikuyembela mbelere yopathatha okuya chindi negenda majero mamotu agumbari yamenda abateme nagayo yaleza oyo wakalinga majulu anyiga alimenda kajisi mulimo wakulanga mberele chikonto yabatata ao masegese wakasusila mgati awempa imwi elyo nagamuja mulavu wakasusila mgati awempa igana akutalika wenda elyo ndaga mume nansi kuberesya filipo yangu alimujendi nagabuka ndaga mukwempa kujilazu akumuja wakati ilezo oyo wagaba masegese amulavu kunjibuti kwaya kwaba mufilisiti oyo utakarudwe mumanza angu nichoveni wakalijisi ejo chakali kwamba wala wajisiru chomo mulireza wajisiru zivo lwakuwona ejo leza chakali yojita kigago walizi kuti ilo zivo chakali yomutola kukusunda oo miaka yakachilira chindi nakaba mwami wa israeli kwina kuzumba kutya kuti wakaba mwami kulisilo mamba kuli bobo chindi nakaba mwami wajisi musesi wakuti andimuyakire ng'anda imwami andimijendi musesimi natani usiku obo nakamuthola ambali kamba wala kulingwe imwami wakabonekela kuli natani wakati weya kandire mulanda wangu davida ndizi wakalije nthu ibwiyo chinini chikankhene ndizi kuti wakali kusama bagi vyachikuthu yambelele ele ndakamukusiya kuthiwa kujiva yambelele ejo kumwejitha kuwa mwendelezo ku bantu bangu akumupha zina yambali bantu balemu munyika eyi oboleza mwakabona kusinijia walishamo kumushama aluzibo lwakutheti wakaliza imumi obo mwajakali chinini kuli abrahamu nakamana wakathila muli kumubona oyo wakathali kulibonya obo nakamana usuwanaliza khabelo wakachisilu zibo wakwambawula aliza vushu vuvushu yakuti wakali kukonzwa kuyitha zinthu ezyo yasakaliko muli kuti syakaliko khamba wakachisilu zibo wakalamba kuti kulileza vushu vuvushu ceyo sociyandikana nduzivo lwa mukame kulireza mumi obo musa nakamana kuba amyaka eli makumi one yakwiya bukombi kwinda kuli panyina mwakachisi myaka eli makumi one ya mumphi ya nguzu ndiza mumanza akwe ya nzila yakuma isi nzila yakuzunda kakelo yakathoyaleza myaka eli makumi one kulukusya kuli nguwe pelo mwe okwiya munkhanda alike uzuwa pomwe wakabola ubusyu abusyu kulangana areza mujitheyo jiyaka muliro alimwi wakalilo lambetideka posu mameto sane nakamana kwamba ula kulileza kwina myaka ili makumi aliluseli yakwiya owajitha inthu kuli nguwe wakali mukandu yafwa lufu tolijolo elyo nakamana kusuwanaliza wakalombosha kuti nakachisi maumi alijulu kuti akwe khambo ka khristu wakalili lambetide kunkha kwakanyina chinthu yakalikonza umulesya nikuba kuti takachisi impi nikuba kuti rwiyo lwakwe chiwu akali umugwasya takakonza ulwana takachisi mapanga takachisi pasumamba kali ponsi khalaki zili chonsi yakumugwasya kuti imwanyika mbwayakazi ele wakabola kubusu abusu kulileza wakachisi luzivo oyo wakachisi kanjelo wakachisi tulaniyo yakuthamani ponsi kukumwimenena iyo musa wakawunkhila kumusanza amukainthu wakwe wakathantha kambongolo kanini kakaindi amalizu malankhu kalengelela ansi ichoma kuti chiulu chilikhomi thaimu chiulu chilikhomi chakanjelo kakaindi ambali kuselemuka mumigwagwa eyo yalusuka anthu omwe angwi wakachisi luzivo wakali kunselo kujotani chindi chomwi chinji mulambwana mukuposi ii mulanda wamusisimi elyo waselemuka angwi kuya kujotani elyo kujendi musisimi nakuona impi pati yapanasiya yakasika akuzunguluka konse akazunguluka malambo maphati a dotani alimachindi nakasinsimuka chifumo chakachilila takalinadzana luzivo wakati iwo mbuli mwakabona impi mphati kayiyandaula elisha wakati oh tata wangu impi zyonse yaka yibungana akuzunguluka awa yandaula ndiwe ndichakamusunganya kusisimi oyo mudala nakujeya kwenda yagali kulenge kwenda bagali kagwegwe kwenda bagali kulebuga tele kibaga musunganya musesimi oyo bagamulanga kabira bagati mulambe kulibanje andise kwenda ibaligo ambabo bagati ndiko njabi okubona ndiwe andime bagati kujula meso awe leza kutegwa kwenye kubona kumupa uluzigo ilo jindi meso awe naga tuga wakalanga hebela umalundu onti wakafide nkaragi amulilo ambizi ya mulilo zunguluga oyo musisimi musalali madala wakachisiru sigo pakanyina ilimbi usumba usia umiseso yawe pao wakali Samsoni ajifuwa ya mwebo wa mbongulo ejo akajaba fisiti wali yolo kambo wakachisiru sigo yawati wakazalulua wakachisiru sigo uti wakali mnaziri alimeleza wajulu wakali antome angwe wakali Filipo oyo wakabona Yesu mulusibolo tanzi oyo wakabunka ya ujana Natanie unze ya mulundu elu wakati wola ubone oyo ngotwa jana Yesu wabu Nazareta mwana wa Josepha elu mtu mugoba wenya orthodoxi wakati dino saa inga wabajentu jivoto jiri jonsi jizwa mnazareta wakati wabola ubone kambo zi wali antome a Yesu wali zikuti wakali jintu ya mwai jatikizia imuntu ogo wakali bindi kakusunda kwa jintu jiri jonsi jabulosi chaka kunzia kugoma oo amusiri ya kabotu alimu imbali wabaka unka usunguluga mulundu ilifu wakatariga kwa amba ula kabela Natani ulagana na angwe ili wakati ulingwe lino jindu wa siga oguya ndamubona jindu Petro naga siga alimu taga jita agwalo taga lina mubona Petro mubomi bwawe bwonsi kere jindu naga siga kuya wakati sinari ago usimoni alimu ulimwana wa Jonasi barizi sinari agwi alimu wakalibazi wa usi uteti wakalibani oo taga kwanzia ujishoma eyo pele Filipo wai angwe jindi ya mwe habobo wakalizi nzila ya umusungirizia nzila mwaja kati kwanzia ikuba nzila mbaka jikita habobo jindi na agenda mwoshu wa Yesu wa Nazareta wakabola hao ikushoma hao jindi na akamulanga wakamuambira wakati amuboni mu Israeli mwenengwe mutawelooni hao wakati wengwe ino wakandu zibariri Rabbi hiru wakati katana kuita Filipo jindi nori kunsi ya isamu nakubona no teka mugambia mbabuti waka kunze ujijita pele Filipo waijizi ejo ya kusungirija Nathaniel uti jagari kukonzega ujitwa kambo wakajisi luzibo lwakuba antomwe a Yesu yomorizi ulijintu nyomwe jijatikisya kuba antomwe a Yesu jikupa luzibo muwa mwisi kabede ulangirira mulimo wawe eyo mpao ejo jikupa lushomo jindu waba a luzibo lupa lushomo lushomo luenda uluzibo ilwago dino mkwana jeji dino mlimba kapola inga kawabona mli wakatariga wamba wala kurumwa omwi mlimba wakari uyabu tanta hao wakatariga umuambela ejo yagari kujitiga akuti wakari ni agogo waka suida ayonsi ujatikizia nchijo
and then as quick as he got the experience
ilo mpao cha kukambana naga jana luzibo oo ilelewe sinaya mwami jini naga jana luzibo utimane aliza akajishwa alingwe pao akakonja kuita umatende awi akwamba kuti Rabbi ulimwana waliza mumi ulimwami wa Israeli ene lutanzi wageda ujibona kajitwa ikutegwa kakwanze uba alushomo mwiliza jeza nagamana uliyobona wamwini yawenjenzila leza njajita imwana kasi oyo mwesu neveo ngwali kubala tunumasiku mbaibele wakali kede umugalo na kutega manzi agwi ikuswa umugalo wakali musamaria wakali isi kwabuti ya kubola mesia oyo wakali vyo jita zitondezio azikambio zipati wakali anini kujatikia nchijo rojendi tibakamiga bagete umugalo utibatege manzi Yesu wakati kwendele tala manzi agunyo heri wakati kawa tojisiju ntu ya kutesia alimui kambozi chonga wandilomba manzi agunyo uliwene kuti uli musamaria lutanzi tadujisi yakubereka anthu omwe ulumwa omwe azimwezi ndi mubandi wakazimanana yakupambana ceci chakachitika pakachani awo fenzi iliyabwe palikapete amweyi wakasangwana kubowola wakuya kumujaninapo thongo mukuba mujuda pele wakati woya kalete mulumi wako mubole okuno wakati sejise mulumi kati mambopo uli chisipo sanwe alima oyo ngojise lino tali mulumi wako pao chankupambana eyo wachikachitikapoyo wakazingwa mumizezo yakwe amweyi wakati kunjira imbungano ithonthola yatholengwa tayakazi yakuchita wakati ewe lino omunene ndakuziwa kuti uli musinsimi chakuti tulizichendi mesiya akubola kuzothwambira zinthu ezi wakati ndendime ukanana kuli ndiwe o ino nduzipo ndendime ukanana anduwe pao chizi takamba wakasusira mumonzi aluzipo olo lwakapheda mumboni kuti jesu wakali mwana waleza mumi kambozi wakabona nguzi kazipereka mulingwe ezyo ikachitha malele oyo akamwambira kuti wakalini alimu awo ichipi chabwe pachakapete awawo penzi yabwe palikapete pikako wakakonzera kuzuza akuti ninchokani oyo mwana waleza ambole mbone munthu oyo wandayambira zinthu zindakachitha za oyu kali nguwenya wa mesiya ndinamuone alopo kuzindi chontho pakachisi mwanakazi oyo wakachisi penzi yakuzwapulowa wakalira akusola zinthu zyonse chakuchitha kutikapakapothu takakonzera kuchichitha wakatishanizira kuyenda mubonga kapela wakakhuma mombe wachiwewera chabwino kapela ukashoma lino ninzi lushomo lulapoola kukunkhwa kunkhwa yiliyaleza wakatishanizira kuyenda thambo lushomo lulapoola kukunkhwa wakakhuma chikopela chabwino alimwe wakati eyo tilandikhutya ndamukuma ero wakathoka mubonga ikashoma mmoyo wakwe kuti zinthu yemwe ndichakachitika o kutina abanthu tsono pakonzera puyo kujana checho kapashoma jindi nakakweza kusena jesu wakanyona akuti nguni wandiguma pao petro wakati ponse wapo palimo kuguma ndi khambozi toamba kuti nguni wandiguma wakati hele ndakompama ndakompama loko mupothu inguzu jesu wamwali ndine ndakompama pero wakati mopoti mboziba opo pao wakalanga konse atala yabunga wakaya kuti wakali sisidwe wakali usole okuya asisidwe mubunga lino tiyendi jesu nakachepuka akumulanga akamwambira ilyo penzi ilyakwe mulekapete akuti waponesegwa palime mphawo chakali chakuti wakali kukonzera kuyenda kumathende akwe kuliyambirira zinthu zyonse nakamana kuba aluzipo lwa nguzu zyakwe ziphati zyeyepeka akumwe kuponita kuti wakakhuma chikopela kutalipo yongwe pele oyo ophana kwali onse leza zinguzi yonse ninchopeni mwachakapete lino pakali panthu kuuzipa wa penikoste apo pakali pakanthu khapela pakali mung'anda yamuchulu miliyango yonse yakalijalidwe pakali kuyowa pajuda pela iyendereza nakafika imo ya moyo wosalala akupiziya omwe omwe wankhamu eyo alupiziyo lwa moyo wosalala amunelo yakali mphawo ikuti sikakali kukonzera kunjira munthu gwagwa alimo oyo munthu wakasinganya mukusi wa jesu mazuma machontho kathana kuba wakali kukonzera kuti nyepo ndo panthu pakujudaya achepo nomukhala mu jerusalema achizipo eci kuli ndinye alimwe muswerere kumadzwi angu apa tapakoledwe mulimo mweyeyelo mukubona kuti ichili chendi chachikasalizi ichapusupa pele eci ceco chakambwa amusisimi joele ninchopeni nakamana kuba aluzipo ikathana kuba aluzipo wakachisi lushomo lwakuchishoma pele luzipo iwakamana kusika luzipo lwakaletha midyelo ninchopeni lwakachitha lino panthu apo jesu nakananina kuya ujatizia samo ndinamuone asontha kuyo lino muli mwatujala muli mwakalikuola ku ikuswa mutempele kuswa pomwe wazuzira ku samo yakubona na yakachana chinthu chomwe chakulia asamu eli wakanyina chinthu chawo khambo jindi yamkhuyu tichakalinapa alimwi takakonze kujana chinthu apoapo wakati kusamo taka munthu yoya kuswa kuli ndiwe kuswa lino taka munthu uyolya ilobuzi wabu chelila kiwa gabona rwanda no kwenye wansi musamu ya kupambana iwa tondezia ibujitiga nukubakwa mwe ujitiga nukubakwa mwe uwanwa ameso ino hawa beanda kuti mwiyuhwe ijaga tondezia ijaga jitiga kere nchindi tagamba tagwe mtu uyo ya kuswa kule nduwe ilumawola alima kumi ovilo awanei kutandia avalanga buiseme kuswa wakatovela kaka inda musi ya samu yonya il omia kakabona kuti musamu wakatariwa uyuma pao petro wakati wana samu ndoka singanya yao mini nagari ikuswa kumianda inamangiri ejo jeso chaga eno mulima tuchala amwe alu somo mulireza nze wakabatondezia nguzu chiawe lutang wazitondezia asamu yabu kuyo ejo chaga rikuwe kujita kambo jindi nagamba tata kilijo onsi wakachoma kuti wakajitambula ejo chaga lomba awaka wambila kuti ambe alo shomo mulireza kambo na mwambia kuti na mwambila tundu eri kuteti kwa siuga akusimpurwa akuwa muruzi akutasimba uzia umoyo wanu pere ushoma kuti zintu ejo zomamba zilajitiga mwiyobaje ejo zomamba tena majuhwa kejo wei mulegisikoni tanzi yeji kirigi miyabo mabona amushome kuti ejo chomamba yojitiga inga mwatambula ejo chomamba amuve alu chomo mulireza amushome kuti ejo chomalomba mulajitambula kushoma ikuti yajitiga kale pao inga mwatambula ejo chomamba lina kuchatizia tundu mukuzirwa ndiza nseke yomwe nini yamusenga ngatalika kwenda peli nekuba kumeso aleza jakachitika kale ikuti nawo yoshoma tuna masiku kuti takukwema kani ejo chilopite kulindwe tinawo yoshoma yindi walomba ileza ikuti ulatambula ejo towamba ingo watambula ejo towamba wabaru shomo mulireza helu tanzi lizawelede kulitandikia mweni kulindwe ikuti walo walo ujiri mwami leza nguwenya walo ujiri Jehova wanguzu mwenya lino Yesu wakati izimtu ezio nzejita mwiozi jita anyebo lino kulindi nye guno tunumasigu mwajibu ambelo ujindi notarika kuba amundando amipailu mbanga ibanu mbanga bamba jeji iutinanda kwenzia kumubwana Yesu Kristo kajita manele ngawanya akujita jintu chijonya ezio chaka jita jindi nagari wano anyiga mego umoyo wangu inga ndasuminaliza akusema kuti ukombwa chilopite kulindime inga yatolapo sena mwentambala mbele uyo leza tainga wajishoma tainga watambika chanzali yako kugwamba leza iyo shoma akonsi takwema kani mbojibete tino tawake muntu ukonzia kuponya kwanese kwa mpange imanite jaleza kuti na muntu umwi wakwambila kuti inga wakuponya kuti nangu dokota palimwi wakwambila kuti inga wakuponya ulilubide kambo kuli musisi omwebyo oyo nguleza idokota inga wapa musamu ulakwenzia ubika musamu mujilonda ujatuzunda mulinchijo ikutegwa jipone chinzi jijitiga imusamu tauponyi imusamu kwisi yabuyo tuzunda tubi ujaya tuzunda tubi tujaya tuzunda tubotu oto tukuja abobo ulabelega ama poisoni aindeni uwarika mubupange iwabo ujaya tuzunda tumwi oto tutaka kujai ejo chejo sayansi chayijita obo musamu mbobede yumwi yo jaya ikazunda kamwi kabelo tajika kujai ayama tibiotiki ala jaya gonsi kuntamo imwi ilo kigago akwa kigambo chashupa kubiresia muri penisirini zindi zimwi ilamo jaya muntu ino dokota inga wajikusia jisinkila ulabonzia uvika jipua antomwe pele takwenzi kukuponya leza ngongwe uponya leza nguleta kausham leza nguleta ii kukuzisia kwa maselo kukuyaga mubili wago kujoga au kubaga kusia tumbo ya mamanino na ajitujimwe muli ejo leza ngomu sirisi alike lino Jesu wakashomezi kuti uyoto ponya kuti na walomba kiliyo onse musinari yangu njoji jita jindi mwagomba amusome kuti mwatambula ejo choma lomba mwiyoji tambula chijanu amushome kuti kibola ujitiga lino jindi na katondezi yangu zizi ya kwezi pati anyiga lino takaba ponya bantu kusigila tata wakamutondezi ya lukanzi ejo ya kujita musalari Johane 5:19 wakati ikutina mwagonzi ya ikushoma zintu zionsi zinakonzeka alimpawo mosali Johane 5:19 wakati tejitiye ntikusikila ndabona tata kajita lutanzi kukomba eyo tata chanditondezya eyo chajita mwana mbobwanya mbangaye pazi kuti baibele yambabobo tena mwasola ujibala eyo mu baibele ninchoveni inoje ndi nakachita teyo mulwendo lwakwe anu anyika wachichita mumunzi omweyi pawo pakamushoma pakaponesegwa kali chulu ikaunkha kwamunzi ombi wachichita pakashoma kayinka kumunzi wakweni munzi wakweni ineje ndi nakatalika kuchita pakati mwenayi munthu kwakuli pakapujana kusongo omwe mbakuti mwaziba nzira yakuchita zinthu ezi thulemuzi tobabele kati milimo minji yanguzu takakonze kuichita khamba kutachoma kwapo milimo minji yanguzu takakonze kuichita ino ndakomba tina kulisizili awa suna masiku kuti yendi wapona kuti na kuyochichita eli lidolapo lyangu yakuzalirwa alimi omwe mosana buyumu maningi mwikasola ulwaisha mubomi bwangu takalira anthu omwe apana wahotento nti mu afrika takali mu india anthu omwe ziyanza zya banthu kalita kusinganya azitu zyonse zimbi akuzindikizya kuyinda kubanganga ibabo apamwe ibambi alimwi takachana buyumuimu pakuchita muya kusalala kubereka mulimbwe kachitha mutopo lyangu eleni yakuzalirwa pambapo chokani kutali kuti banthu tamandiyandi pambo baibele ngabwini chokani chokani yamwamba kuti mwesesimi mukati kachisijakwe jeni ulimwe chisijakwe jeni takwepulemo panoli mukusena obo yerede kuba munzira eyo linatukotamika mithu yesu anini buyo kujendi natukomba omwami ulerekedwe uyo akalenga machulu anyika pokazilenga ajanza ilyakolini yakalerekwa ndakulomba mwami uwesibuya asiluse kulindiswe suni masiku ukujatsira izili yesu ansotokozi yesu ndakulomba kuti uwesibuya kuli babo bachisidwe apapulite kujipha mwami alimi kuti na kulidibi akati yesu oleza utamani kujijatsira kambo monya mameniti machonto athovela iyako lajanwa kubayira uleme na lajanwa kulupila anthelo ali lajanwa kuba bwini na kubulupizi leza ujileza naphe magwalo alilupide alimi mami kukamba ukachiyichi kuchisoma kuchijatsira kukazekelo mami oko wede kuba chinthu chomwe chichithika ulete kuba na leza werede kulithande chomweni uwa pasimphe naphe banthu pali chisinguzo yakwamba kuti ndede kusangona kuchipona hele mwami banthu pakazerwa mwachipi pakambwa mu milandu mulithonse mbotipete twakapola kunyika kuzopeja awo tulaziwa mwami kuti leza tuluse tuyotuhidaluse nchoveni alimwe ulagwasya oyo oyandu aleza twakombera mugame aomwe awa ikuti muya wako ukhale alimbapo kujatira zibi jesu anzira jesu liyapi alimwi akupe kuti tuziwe mwami jesu muli mkhutuli wesu ulerekedwe yonya lino alimwe akupe kuti muya wakwe uvesibuya ino tata ulilembedwe muchi kumilomo ya mwami amukhutuli wesu weni ulerekedwe mwana wako ezyo yakambwa munzira eyi kuteti izinthu ngachita muyozichita anywepo oyo uchoma ndime yoichita milimo ndiyachita ikayindikanini khapera nyika tayika ndiponendi nikubakoapo mwiyo ndiwona khambo njopa andinywe amulindinywe ikusika kumamanino apokhalo wakapha chichomecho kuthegwa pano ba adamu batachome patakakonji kubona limbi nokamana uzwa mwenyika pheli kumuti muchomi kuyo kubona munguzu akuthondezekwa munjerani aimwi tulachoma opo mwami alimwi tulachoma kuti tupona mumazuwa akumamanino apo panze wapamasi kuteti tulakwi kujalwa alimwi wakapusya milimo eyi yanguzu kutekwa pamasi patakapi anthu amivyo wakachithiwa chifoto yako kukopa anthu omwe andiswe muli musumpuluro wa mulilomo phati wakasolera kana pa israeli anzira eyo ziwankhamaniso mbochipede akukubona iko tinawa java huyo kwanikisojike ti inga kwamba kwenda yakali bobo abobo nikwakuti nyika ya sayansi yakuti yakali yabweni elejendi twabona muya useluga akuyopolola akuchita zinthu pyonya yakachita pawo tuli sinikizidwe kuziwa ikuti mwami wakapuka kutukwasya zino masiku mwami tuli bantu payakupothamani tulanjije mithuyesu ubolongo oko kukatugwisa alimwe tulemo lwendo lwesu ikujoka jakupinda eyi dindi jineni jakulipambira chamunthu kwesu wapasibuya lino mwami elyo mbuli mlanda wako mbwayinkhwi oleza ndichisero como vakucoma kuti leza takwanji kupeja ikuti iwo chipamba chisomeziwo jakwe werede kuchita ikuthegwa apereza mwami muli womena kwangu mukuya kusoperera alimwi thandizina chindichilankho kuti chede ukhala awa ndakomba leza kuti ukandiphe luzipo luphati alwalo luphati maningi kuyenda ezyo yakachithwa ikuti na kulakonzeka kuthekwa kwanthu bazile akuba aluzipo kwakuti ili aleza lifona chibela yaleza ili akube kuti kanthu bonse pathapi anthamiziwo sino masiku yeni twazwa awa ikuti na vakufotatira ochipha kupafuna bantu akuphonya bachiswa khambo twachilomba muzina lya mwana wako mwami jesu mukhuthuli wesu ulelekedwe amen ndamulumba kuswira kwanu ndilizi ndamujatha kwachini ndipoyo ii ndilankhu anini ndilali yanda chomeni ipi elyo yakayi ndi botu ndakaziyaliwa muli ndilyo ndiyenda kuyohwa andilyo ipo zana mbuyanda kunkha kuliphonya awa kunzi yachipombiri muli kunkha kumunzi yoswana ileza ikuti na ndakachisi maumi ali makumiobilo akuphona na maumi ali mwanda ngandanda apomwi ikuba ibwa mwami jesu naikuba kuti ukanyena chulu yakunkha kumane ndakachili kuyanda kuperekera mwami jesu ulomono akukhuthira oko kwechisi kwakuziba kuti ulaphona alimwi khambo ulaphona ingandaphona amepo lino kuti na ndayimikira awa zino masiku kuwambira nkhamu eyi nini ya bantu kuti ndichisinguzo yakuphonya munthu omwe nda inga mwazira yakupambana na bantu apo bazi baibele kuziba kuti ndichengapoyo ndichisinguzo yakuphonya nankha kuti munthu omwe munyika uchisi inkuzo ziyakuphonya pinda poyo muli khristu alushomo lwako mumulimo wakachithwa kale zipe wonse inga waphuthulwa ndionya lino ukambozi ukamboka kuti jesu akaseluka kuphuthula lino phephe khambo pakuphuthula jindi na akafa akali pali wakamana ukanza ponse walikhuthuko akuphonesegwa iwako ndi shomo lwako lwachigamenina mulileza mumi lino ndakayimika akholani mudzanja lomwe abaibele mulilimbi kumbere ya myanda ya ziulo yapana muhamedi akuti limwi yede kululama khabe alimwe limbi pali lupidi takukamangani eyo munthu chamba kuti na takwanji kuchithandiza eyo chamba ula ulapeja alimwe kuti na jesu khristu wakasomeza kuti mungani yakwe yochitha chinthu chichonya eyo chakachitha kale ponya kachithandizi kuli chinthu chomwe chilupidi takale mwana waleza ele ikuti na kulachithandiza pawo inyika taichisinthamiziyo mbombopo ulisinikizidwe kupamba idzwi lyakwe eyo ndisinikizidwe kuli nguwe tozolerwe kuli wako wakafa kukononona alimwe nduwe ngwakayandaula ikuchoka kuli oyo wakakunonona ikuti nawo ndakonzya zono masiku inga ndaphonya munthu wonse uli omuno sechisinguzo yakuchitha checho inzirapoyo mukuthausi yakakonza kuchitha kukamba ukadzwi lushomo lulapola kukumva idzwi alimwe idzwi akwalo yamba kuti kuyopa umaziwa akumamanino kuyenda mubukhalo ukhalo wa mungano kuyakupa vaapostolo kuthanzi apo vamisionari vathopela mbasinsimi kumane opo mbamayi eyo mphawo zipheko yandene yopa mumungano kukuyopolola akuthandiza usyu ikwakwe ino kukasiya kwangu kulipopo ikuti na kulipenzu okuno tikhali kumungano yangu ini kwachindichilankhu kuziva oyo upola okuno eyo chikombelo chinini nyepo na maswahili owo kwe mwiyakomene napo chikombelo changu chinini chitanzi alimwe chili kheluzutu chili mudholopo eri omo mwikaphona akatika panthu kuti na muli penzo anthu omwe andiswe mukuziye munthu omwe mudholopo eri pamweyako mphiri ya vasilikali kuli meya wa dholopo akukhumbwa munthu akuziwa kuti na omwe muna khristu okuno ukasola kupona chimwe chasilengano ivyo kusola kukakirwa tachikonji kukakirwa nguleza mwapona nguleza eyo khonya kuthala ya mulongo miyaka minji yakayinda chinji nthu akali babatisya kuswa kulipo kulusyo lwangu luthangi lonini opo oyi angelo wa mwami pakaseluka akulengalenga athala kuthu akapete awo wakandayambira kuti oyi mulumbi uyo unkha kuzunguluka inyika pakalo yothalisiya lukulusyo ndiyokumpha nyika yonse akuba akuthanapa uyo kubola wa khristu yendi chapiri waloye ndi mukasu dvc mwi loyi dvc wenyi pano muli muzi oyo wakandinanika mumungano ya baptisti yendi nakati dakachisi kuchithikirwa kuyoosya mwakuti monikonja aliyo pa grade 7 kunkha pambaukira pami aleli akaenderezi kunyika yonse chakonji kukuambira heleza wakayamba pomo kapela dakachishoma pawo wakandilekera kuphona kuchipona ikuti jakachithwa alipokolosyo lophatu ino lamiriro yalipokolosyo lulasuka achilondo chonse kuzunguluka nyika kukulendera kubowola wamwami uleleketwe basi kusololela paphati pa zinthu ezi kuli tikuzoleda muphati mwanyika suno wapo hungary muli Billy Graham muli johani babati oyi unkha kulima mu zinthu alimu uwikha kalepa kumuyanda wa musamo katachithi malele a johani takachitha heli wakamba ukapyobzwi pemphonyobyo nakamana kubowola ambayi mwami jesu kutali mukamba usimuphati popo heli kaphanga zithondezyo a zikambyo ikati ikuti na seichithi milimo ya pathatha khokuti muthandixomi heli kuti na ndayichitha milimo kuti na thamundixomi amwixome milimo awo akathi seichithi chinthu muli wangu phele eyo chapwana pathatha kapachitha apalo elo chinzi chakachitha wakaambira mwanakazi wazipizi yakwe kaambira filipo oko kwakapete natanieli kataninga natanieli oko kwakapete filipo kathana mujana kunsi ya samo kakomba wakaambira petro sinali yakwe mulekapete wakaambira mwanakazi wali kuchiswa ikuswapulowa jindi nakakhuma chikopera chakwe zinthu ezi chonse alimwe wakati emilimo njochitha mweyochitha nyapo ninji mweyochitha kambo ndankha kuli pathatha mwanakazi omwe wakakuma chikopera chakwe khapela wakompha maloko wakanyina omwe umbi wakakuma kuchimo muli mphothuzi kukonse phothucisi abaibele kukonse kuthekete kuyenda ako pero lino tulakonze kuchipona pachichithwa chiyenda chindi kuli pasisiri pakakhuthulwa kuluzyalo khambonzi khambo mphiri yakwe ndiyakati menji kuyenda eyi mweyochitha lino wakafa inha wakapukapo khapela uchiphona asunu wakati ndili musanza nyepo muli mithapi imusanza tauvyali imijelo ulayiko kweta mithapi khapela mithapi njiziyala mijelo tachisimanza chitha angu ako tachisimenso chitha angu ako khambo wakachokela mumuya imusumphululo amalilo wakasowelera ana pa israeli wakali angelo wachiphangano yesu khristu baibele yakayamba omo kukumbwa mupali wa baibele kulizi opo alimu wakati ndizwakwaleza ndi nkha kulileza awo wakachokela kulileza yepo ati wakachokela kuloyo msumphulu wa mulilo nicho peni tena baibele yamba popo iye mwenene paulo anini kuyende uvuke iwabwe wakamuswana mulwendo asalamukira ku damasiko wakali oyo msumphulu ngonya wakamweka kusima meso a paulo alimwithakwe munthu wakawona chitha paulo alike pakati kasimphe kuli pamwi akuthali kuli pambi ndilizi kuluziko oyo ngwenya mwami yesu tali thukokola thopela kuzwa awo hengwi chalino mbombopo zilengano zilapoola khapela ulazipona alimwe akali kumweka kaphati kusikira wakasima meso akwe wakati mwami wakati khambozi chondipenzia paulo wakati ndiweniyepo mwami wakati ndime jesu imumuni oyo pali mumazo awo mwamanino kachitha chinthu chijonya mijelo njonya muya yolipeda kulongolozi wini ndi ajomwi ikuti na uyochitha chejo sunu masivu, momugano e nini, kujindi, nomu ingwi awa, amatindi, amaulu, kajisa. Nalomba, lede kujijita, alimwe, alimwinga, wakutia. Tulibantu, bakukuliga mumodima, tuyanda weya, wandene, heli, tatuli obo. Tuwazibwana zintu ejo. Jesu wakati mbaibele na mbaibele igana na nguye. Kamba jeji. Bari jisimeso hele tabagwanzi uwana. Mapi hele tabagwanzi unwa. Ne wakuti wajitamalele manji maningi. Nekubabobo tibaga kwanzia umashoma. Seno mwabona chepandura amusensimuga lino. Jaku kwambana. Iutina mwami Jesu uyojita zintu ezi. Kouti ngu Kristo mbabuja. Wenya sunu, abuya miaga, awe kuti ajiperino, kuti na uyojita, niolumba, ulindi nye, ujendi na tugomba. Mwamileza, mwengu wa majulu anyiga, dino zimui, yajo, ilumanzo ago, mwami, oyu, uomulumbe, munini, upasa ugide, winda, ubuyo mwemo, bantu, kaba zingwa, umiu ya boyonsi, awe migila, matende, rajisa, awujiswa, kaba umpolola, kabela, chiu mwalago, hele nagomba, mwami kuti uyojita. Mwami, mwami nanzula imwi, uleta mwumbe mwenini, ulimbabo, utibantu, abo kajifi uchomo, ava shoma uti, wakashomezia uti, yonzi, zilago nziga, hao abo, takuma yukovela, ya mwami wesu, takai isikwa, mwajizmena mejikia uti, walo, ujini mukazi mukati, ukonzia ukuma, kwenda kukulifwa, wakulenga uka wesu, ujikonzia kwa amba ula, walo ujipona, walo, ulimusansa wawe, Nami tabi yagwe eyo, kiswangene mumu sansa. Hao, pola, omu ya usalala. Banana, akutupa mumu ni, kutupa kupanisikwa. Kutupa kujatiru wakwa zibi Yesu. Akutubamba wabantu ibago, kambo eji tuajilomba, musinari ya Yesu. Akubule mugagwe, amen. Tandizi mbatukonja, kuhimikizia bantu wajisidwe, tatukonji, kuhimikizia vanji maningi, ujendi yomwe, atuboni, makari amipailo, zena onsi, ino, ulibalombe ibambi, bovilo, babola kukoja, makari amipailo, jini areo, tabanasiga alimwi, tibaka kukoja makari manji logo, yera kuti bili wakajisi, mbangae, wajisibuyo ari magumi, ostanwe, pele kuba, andirio, uwini, ulibyo amwi, asangene, inga tuajana. Machoontu atal awa. Ya. Awa. Ino, arinzi, kuswa, uliwani kusiga ufifte. Hari kuswa, uwani kusiga ufifte. Maboti, wajijita, palasena mga choveni, akusanga nyama kadi. Agatigan, kwa amba ulabiyo kulindinye, uwabana, uyo, awa, amwine mungila ii, kambo, ishamaguti, ji, talivori, robotu, logo, umaikrofoni, enini, awa. Ikutinamula, ikutinamu ya usalala. Yoyo bono na, ejo, chori wano, kwenye mwana kasi, umangalo oyo, wakabola umami Jesu. Kilo Jesu wakati, ezo ntu, zejita, miyozi jita anyebo. Kile utina, yoyo bono na ejo, chayanda, kulingwe, kukumbwa, chayanda. Enzi, yago, mbalibede, ta inga, choma kuti, walingwe, ingwa jita, inga bazwa kuti, jaswa unguzu. Yeji kambio jinda, lino kutina, mwalindu. Yutina nda amba, omwalindu. Uyanda, uyanda. Mari, kambo yevo. Ujisimkongole, yevo badela, uyo ajana. Inga, waba anguzu, ya kuzumba ujejejo, kutinanda amba kuti, ulijisidwe kabela uyo wa abotu. Inga wanguzu, ya kuzumba ujejejo. Inga, taziba. Pele ino kutimu ya usalala, wajogel ansi, ogea, akutandeja jintuja mwenye. Ejo, tari kujita, jintuja mwenye ejo, uyoziba na ejo, jagali reme na hei. Uyo wa mvetesi, wajejo, mwabona, Ave mwetesi, mwabona, ino, ino ambanzi, uli, chojita, mwesu, brenamu, umane ugambaga, mwalibobo, amomungano yangu, ya mwanzi wangu, oguno, nindula wananigi, obo, buseluga, oyo, muu ya usalala, ulelege dwe, utujite, wananige, alemui nishoma kuti, ulajita, ubulemu, waleza, inamulegele mwalindu, uliwano, walo, utamige mtu yawe, meso awe, alijari dwe, ulimu mpailo, Ndiyanda kuti, kukombele, kukumwa ijintu, chayanda, ili mwami ajubu nune, kabela goba, mwetesi. Imana gazi, iutina bunga, lijikwanja, mwa jiri yangu. Kujiswajula zi, jaguli biliga maningi. Hao ndavona, chukotakajita, jiku yamwe, walo vika ii kintu wabago wagwi ilwamba kuti ujisi upondirila wabula uindiride mbambobo mbambobo omanindu lino kintu yamwe sena mwami wajwi elio oyo tali ndime saitisi kintu ya kujita jejo lino wunji pega nana ulingu wunji inga wajitiga amunangirila buyo lino tulamba wula ulingwe alvo tandisi eyo tamba yurubiti ulingwe kikutina mboja bete yoba amateku ili kusulegu ya nyomapana peli ukumba mboja bete jirirulemi lino atumalange buyo alvo ii ndabona lino mujimo ya kulibiriga
and something wrong with her blood. And she's not from this city.
Ajintu yamwe yulobiti. Ubulo wabwa kwe. Alimwi tazimu tulopo. Eri. Walozwa. Uloivo. Wabai mjibadela. Jalino alimwi. Pagaligambo. Pagamano. Tukotawa kwe. Lamuamila kuti ujisi. Uminua usana. Kambo kanchijo. Kabela wede ujogela. Mjibadela.
Thus saith the Lord. That's right.
Mbaba wabumbamba imami. Mbaba.
But you don't have to go back, lady.
Hele tuede ujogela Omalindu kuchomabago wakuponya Waponese kwa lino Musina ya mwami Jesu Lino kwaya Ugari kapotu Mwami akulongesi Seno Lajisi jintu yomwe Chakujita ajejo Tawajitu Inampawa wengwe mulindu oyu Kutena kwene umomi kwangu Ndiyela kuti Fulienzu ulumaumi Embono Wandibona Hele antela Tena kwene Antela, wakaliko, kumiswangano imwi, na kubusena pumwi. Ina kutina mwami Jesu, landelega la kuziba, pambo, chori wano, mkutaziba mpao, nego, mkutaziba, ikuti, ulinzila imwi, jejisi ya kuziba, yoelela, kuiziba, kuinda, mjikambia jinda. Pao, ino inga, waea nzikuti, chinzi, ijintu, chijonya Bible, chori gamba kuti, Jesu Kristo, mbaboja, mwenya, abuya miaga. Tawa ingu wajishoma eyo. Obonga, deli janzari yangu, ujima mwezi, sena mwene wanagazi oyu. Mwomi kwangu, mwabona, iyo. Mwandibona, hele, tizikambo, chali wano, tizintu, ujatikia chijo, ta, tanisibu yo, hele za ulisi. Lino, iutina mwami, ulajubunona, amen. Kukwansi, palino, ujita, utina, wali ngui awa.
If it's for healing or anything else, he just wants you to believe it. That's all. This is the manifest that his word is true.
Ikutina cha kuponya na kukumwa kintu jimri walo yandavyo kuti ujishome wamana ogu kwa kuyobolola ikuti iju ya kwe njia kweni
something happened in the audience then
kintu ya mwe ya kutika mbunga mpao amobebo yo arushomo
now it seems that there if you could see between me and the woman.
Inaboneka kuti kuli. Tinokutina. Mwagonzia kubona. Agati. Kandime. Amana kazi. Ujiswa buko mpami. Ujisima biko. Aguko mpama logo. Mbombobo. Buko mpami. Uyo maningi. Kuli biga. Buko mpama. Pele. Ago. Takali gambo. Chali wano. Kuli wano kambo amutu umwe umbi. Kabela oyu, marumi. Walumumi wako. Tagonje kusiga. Kambo jisi penzi. Yamoyo ibi abi. Akulibiga. Walo tozi mutelopo eri. Yego uzu wako sena. Mutegwa Columbia. Columbia. Kentucky. Inari yako mulati Gordon. Inari ya mulumi wako. Ngu Elma. Waya kumonsi. Gajani, mwurimo wa shoma. Ili yawe kutileza ajipe gulinduwe. Musina ya mwami Jesu.
Just believe. Have faith. Don't doubt now.
Kwa shoma buyo. Kwa baru shoma. Tasuma uzirino. Kwa shoma buyo. Ndiye kuti tulibenzu. Luma umi omunene. Ino. Baba walumi wabilo.
Just like Philip.
Oonya Filipo. Mwaka unka. Kwa ujana Nathanieli. Akumuleta mwami. Seguzi alimui tandizi peleza. Ulituzi tabile. Ulikuzi kuti. chinthu chomwe chili mukuchitika chionya lino wabona kuyimikira kumbele ya munthu inga ndiye wakuchitira kuli mphwapo wapo oko kuli mphwa iwotu ubombe nekutena wakonjera uyo wobona mumoni oyo kawayenda kawukhalikira akati kandime amwalumi inozo kuli ndime alimwi kalikoko kuno kuli kwakwe kuli wano khambo ka munthu omwe ombi oyo kusimukowa mudjwa alimi kuli mumphi yakasolomamba mumphi yamumenda pheli kalikule uzwa wanu kuli mmusi yakusena awo ali zinthu zinji yamphi yalo chibadela alimi ku 40 noxi eyo alo moku pakaba ikuzwa iyi kuthupuka wa nthopolo alimi dokota wamba kuti wina palangizi kuli nguwe pambopapo wamba imwami tena ulaxoma awo akupe muli kuxomo iwako omukasi wangu helyo thambulo musina mwami wesu yesu ameni tena ulaxoma ndizakulongezi omukasi wangu woyandwa yebo omunthu uthabela waphwana kuti obo mphutuli wesu ulerekeke mwayimu pothu omo mwali kuliko konse obo kutheti ngwenya yesu wakayimikira kukhalirayo achontho abuyo za oyo munthu wakaliko achiwombere kayindi kayinda lino ngomwe wabanumi ibaliko oyo munthu alia ya inga wakhala walowa mulindu onyawa kumambanino usamide ngwani isupila ii kukombela mwezi nyoko uli kuchakolwa mamoko ya ikutina wakonjia kuxoma ingwathambula amen ya tena ulaxoma sekuzi ndinakuwene ubomi wangu ivenzu kulumwe aumwe ili kutina mwami lisa wajulu aliwulole mwini munguzu zyakwe akuyikonola kuti ngumbakuja ngwenya sunu abya myaka sa ulamuxoma atuponi ta apa utatwi na bantu na pali banji bayindamo embona utatwi kusindikizigwa mubweni pele kupumbwa mochiwete kuli wanu khambo kamwe umbi oko kukuyandisisya ikwako kuphati walo oko kwa munthu alimi oyo munthu mwana wako walo chisi penzi yamoyo eyo achisi mucho omwe wa chinthu chomwe chakachithika kuli ngwe chakulepuka alimi ulilepukite kuchipewela chimwe chamupiri alimi ayepo kuli chisidwe kuchisiyirwasi chipha kukhea kuchisa mumala chikwazi chamathumbo kumbopapo mbwamba imwami achinthu chimbi chapona munthu mwa kazuwa kusena kuya kumusena pepe wakalo omwe ukasikide okuno kuchikombelo chinthu chimwe chayinda kukulomba muphwayilo kulinduwe khapela mwami wakakuphonya oyo kumbopapo mbwamba imwami ikutina mbombopo thambika manza ako ulaxoma kuti ulachithambula iyo cholomba khawo achipe kulinduwe omuchizi wangu muli mwami jesu mbwapha amen waphwana kuti tinapo onse kalaxoma mulaxoma omoyo anu wonse inu amve aluxomo ino nchinzi edabuyo kwamba ula awa pakahwarubuyo kutina mulayanda khambo ndife wenji wakusika alimwe ndi andabuyo kuphomona achontho abuyo tamuhuci eyo chochichitha kuli nduwe jidayinda kupija kuyinda kuko masimpe mangayi kamweyeya musisimi mphati daniele nakapona chilengano chomwe khapela ukaphenzekwa ku mizezo yakwe kwa mazuma manji mulayeya masimpe mwabona nduzyalapokwepiyo lino nyapo oko ngakhali mumundando a mphayilo amutalikepiyo kulanga munzera eyi ti nyomwati mukasi ku branamu sa eyo inga yakwasya masimpe amulombepiyo mwami jesu kwamba thatha ulerekedwe andigume chikopela chako anzirapiyo njeni kuti pandikoma na kundi wa ogo utina uganane kuinda umilomo ya mali oyu akundamba eyu chelomba muli atala ajumumbiri awa dakusoma nyebo ni mutagwe makari amipailo lino amukombe akuchisoma munzila eyu mutazumba uzi pambabuyo alushomo inasa oyu murwazi mugasune veyo oyu murwazi na chaganji ulegelo kwemigilo au eliji inga wayela eyo jijitiga saa kulibenzu kulumwa umwe motuwede inu eji ajistigiri oyumana kasi mwenzu ulindime samuzipe zanamu wene mubomi wangu alimu eji chindi yesu jitanzi ya kuswangana swamubo chindi jitanzi mtuasola kulanga meso alimu alo managasi huyo wabola atala awa ajibomberi umwe omupakari ya mpayo abobo wabola huyo atala ajibomberi awa kukonse nkwezi ujatiki yangu pere mwami jeso inga wajibonona alimutina wakonjia ujibonona kukuti mbabuja mwenye tunu awia miaga chanjijo soveni saka somezia ujita ujina ejo ujisomezio jazulizigwa uyozulizia ujisomezio yonsi yagapa alimwe wajisomezia ukuponya utina wajisoma sena wajiwan ejo yepandula lino tajiwanji kukagirwa dede kubabobo o ilelegwe isinaria kwe tagwanji kukagirwa ibuya utina mwami jeso ulandilegela uzwa ejo chakale mwami kwako ulazi banchobeni ejo yoba mwami ibwako waba mwetesi ulijejo bangaye banga bati yasama omoyo wangu wonsi ina mwana kazi oyo ulajatira manzo agwe nyego nyonsi mwamba kuti tamana swangana kagira mwami jesu ulajibonona ndiyo shoma aa amoyo wangu wonsi saa ulajijita leza tandi kuti tuwe batolo olo yanda kuti tuwe alushomo hawa kutubedi kumbere ya jibamba ugilo baibere kajikidi awa alimwe tonsi sobo hawa kwa imigila mwini ndo ujiswa ujibazi ya kulibirika maningi yonde penji yako elio ndoye ya kuti mwalibete nituye mwe mwidari yako jikupa makasi mwida ili yako ejo nisinga ya kuyeyela zijitajejo mwambobo alimu ujisiji nituye mwe kilobite kunsingwa yako amuma kuko ago kambo ulaunka kujikombelo alimwe ulimuna kristo alimwe nduwe tukulijia piano mwamungano yako alimwe jindi wanolijia piano ogo kujiswa inga ula kujita jindi wanolijia piano mwambobo mwamba muya obo mbwini yekotozi kudolofo eyi ele uzwa kudolofo lili umulonga alimwe tariri losweo go Cincinnati, Cincinnati, Ohio, mbobabu mbamba imami. Kama wakona mchali oyo, lusomo, wakuma mponya, kambo, wakwe, wakumulambana mkubochi ukede. Wakwe, ubanga ujisi, masusu ahungene, chito ya mwini, ya usuanganya.
That's true, young man.
Wakwa mwini, umarwe mkubochi, lusomo wako,
That's right. And you're also from Cincinnati.
That's true. Alimi ayevo uzwa. You believe? Cincinnati. Oba mweni. Ulashomana. Mwenendo mweneni. Wanyamu na nyamona. Magu agwe. Ukede. Konya wa. Usami dingwani. Ya pinki. Ujirembo. Ayuhunga idwe. Ujisipenzi. Umesu agwe. Mbambobo alimi uzwa. Kwa Cincinnati. Mbambobo.
And let me tell you. You believe me to be God's prophet.
Edo. Andi wambile.
You do.
Ulandishama. Kwa msisimi wale zana, ulajitana, uombela mulumi oyu, utariga, unyo magogo. Kwa waliku kakuji kwa mbelo, kakuwa muna Kristo, hele uliwite, ulanywa imagogo limo. Mbobobo, mbamba imami, mbobobo, ee, shamika janzariago, utina mbobobo, abobo, ya. Uyomuni ndomunini ukede, msiri yago, aa, ujiswajiba si, ya ulibiriga, awalu uswa, utalagu ya, hele, yutu, ejo, shokulite, maningi, linda, yonsi, ulangu kakuji kwa mbelo. Hele, tuandaka muna Kristo wini. Mbobo, saula mbuzumina inu, mulimu kutuli wako, wajikamenina, muwa kutimpari awa. Tina wajita, ugauzia janjari yako. Ulingwe, linu, umuzumina, leza akulangisi, zibisi yako ya jatilwa. Waya mulu muno, Ulibirika kwako kwamana. Amen. Kwako muzi. Kokomene musinare mami.
Do you believe all things are possible?
Tena mlashoma. Nitu yonse. Ndakwenzeka. Ulibabo bashoma. Inonda kwa kuzima. Kusulekuya. Kutali kuzima. Hele muya oyo. Kwamba kuti. Nibalami zezo. Iyamo. Tadiji tipe. Kujenja. Ejo. Kibola wale nduwe. Awa. Uyumarumi awa. Kwa vika janzareko. Ari yangu. Omunene. Segoa kulanga kwalo. Kibushinamu ami. Chiesu. Ulandi yoko nila penziri yako. Mbalibete. Taa. La kutambula kupani segoa kwako. Na kukumbwa. Chobolide. Taula jigita. Uyumarumi awa. Ulajitana. Penziri ya moyo. Dino. Kwa yako panede. Mami Chiesu. Akubambe kubaka potu. Kutinawa shoma amoyo wako onse inga. Paunka. Walika potu. Leza akulongezie.
Now this lady here.
Bola, you know, mani ndo o awa. Mwana kasu jisi moya, wanuku, arengu. Kambo jisi kulengi. Ula shoma naku ti mami, ula kuponya. Omo jisi. O yandua, Eliza, o yu wakarenga, majulu anyiga. Uyi mwana kasi mwanini, mwenye te o wajatua makirachi. Ah, diablosi, jumule jishia, kirengelela musi. Hele, saibuzumigizia, daimona ili, musina, ya mami jesu, koswa umana kasi, karimi agwe kuti, aunke, barika potu, kuinda musina, ya jesu kristo, amen.
The Lord bless you, sister, go and don't doubt for nothing.
Imami agulongesi, umajisi, waya, utasumba usipe.
If thou canst believe, are you believing?
Ikutinamu kwanzi ya ushoma. Samla shoma, amovio alushomo. Baibere kati, utinamu kwanzia, ushoma, zuntu zionzi, zila kwanziga. Pe njenzila ilike. Mboji kwanzia, ujitua.
We are strangers to each other, sir. But the Lord knows both of us.
Tulibenzu, ulumami, omunane, pere mami. Ulituzi tabilo, ikutina, andio kono degambo, chwari wano. Saula jitambala, ujizipenzi. Ya mwida. Ayuntwe yombi. Chakuti. Ndwe sisibi. Tunamu tamla mwami. Kuli mkutuli wako. Saa ula musumina. Kuli mkutuli wako. Kutamika mazo awako. Kuli ngwe. Kumutambula. Kuli mkutuli wako. Kambo. Ndamba. Jago manisia. Musinari ya Kristo. Wapwane sekwa. Mapenzi awako. Amwida. Waya. Taka vishirimbi. Amen. Baba suruste. Ore za mumi.
You believe God heals you that heart trouble? Then go out there and be made whole in the name of Jesus.
Ulashomana kutileza. Ulakuponya. Upenzi erio ya mayo. Haogwa ya. Wagu ya. Akubaga potu. Mwazina ya mwami Jesu. Sena mwani ndu mwani ni. Awa. Usamide bagi. Isia. Amagrazi. Ujizikadi. Ya mipailo. Mwani ndu. Tojisina. Ujisi jintu ya mwini. Kumatu ago. Uyanda kuti. Igombele. Kalimu ujisi. Penzi ya mala. Ayabo.
Is that right? All right, it's over now. Go believe. If thou canst believe.
Tamba mbubo, ya. Ya manarino. Koya, ushoma. Utina wakonzia, ushoma.
Want prayer for somebody?
Yenda mpailo, omutumwe, embona, imojizi. Mugabunga, payanganya, pasondogete.
Oh, eternal God.
Oreza utamani, utuma jongezio, yago kumuntu, harimu akube kuti, akwani segwe. Wajipa, umami, kambo tojilomba, musinari ya Jesu, amen. Ijane mbali, mwashoma, umugesu wangu, utasuma uzi.
If thou canst believe, are you believing? Oh, what a glorious time!
Utinamu kwa ziyo ushoma. Samu la ushoma. Oh, inoche hindi ya polemu. Mwaji kwa ziyo kupa. Kulibonsi. Ikutina inga. Umaneka kwa mwamani. Umaneka si oyu. Ubanga. Ulinenede. Undirangede. Onye eni awa. Walo mwalindu. Ulimugati. Chaswa kulingwe. Kambo. Mwalindu. Oyu. Waswa kupane segwa. Pere mwindu uchiria. Ujisimu ndu yamwe. Kuganga. Kundirila. Pabulowa. Kundirila. Pabulowa. Ulaansi maningi. Ulashoma na kuti mwami. Ulagwamba. Kubaga botu. Omwindu. Kutinawa kwanzi ya ushoma. Nitu zionzi. zinakonzeka.
Do you believe it, lady? It's looking around there, believing with.
Tena ula shoma, omulindu, oyo ulangit ao, kwa shoma, ula shoma amoya wonse, iyi, ula jisumena, ya inga, waunka au bagabotu. Muzina mwami, chesu, mwano kiti, paonya awa, kakomba, yenda kuti, wambile eju, kaya mkwamba.
Lord, heal me that scientist. All right, he does it in the name of the Lord Jesus. If thou
mwami, Wendi ponya ujulwa si, jazi polo ya mpemo, ya ulaji jita, muzina mwami, jesu, uchina wakonzi ya ikushoma. Ulachoma na utileza, ulari kristia penzi, ya moyo kuswa, ulinduwe, nga waunka, vio baga potu. O mwami, tumaluse anguzi yago, akulelega mtu oy mwajete, mwami, akumwamba uwaga potu, winda muzina jesu kristo. Ndajiromba, amen. Wajishoma lino, tasomba uzi, sintu yonse, zila kwenzega. Yonda mazwi, chajiri juntu, jibabi, uleza ujiponya. Ulasoma kuti, yoji jita.
O
mwami, lakomba kuti, musina, ya Jesu, ututumemo ya wago. Amwana kazi, uyandwa, amwamba upalisekwa. Yaku manini, akupe kuti haunke, umunzu wakwe. Ikatangala, kubaka botu, kakutakwe utumba uzia. Nakujea, pere ustoma kuti, kile mungu jitiga, yo anyarino.
And she shall have what she has believed. We ask it in Jesus' name. Amen.
Paoyo itambala ejo, chashomena, twajiramba muzina, dia Jesu. Amen. Sena wasoma amoyo wako wansi. Inga tambala ejo, tolomba, pao.
Way back yonder in the corner. There is the Lord Mukwana.
Woi Angelo Amami. Uri wikusule oguya imumuni. Iwutina mulakosha usoma. Nyebo ogo. Tendra mikali. Tatwe. Ulubazu olu lakusule. Ogo. Kwekwanzia iguwana igabotu. Uzwa ogo no. Ujatizia muntu. Wabiri mugati. Oyo payo lakusule kuya. Ujisipenzi. Ya matumbo. Tenala shoma kutileza. Ulakuponya. Chibotu. Nguwa tambala ejo. Cholomba, wabika maanza ago amontu oyu, ulimusiri yagu au, kambo, ulimungu paila, ujisijirwa si, ya magoto, amuga meneno, ujinao uyo suma, amoyo wago onse inga tambala eyo, cholomba, amen. Tena, mwaniku suma, mwami Jesu, onya, uli yagwe, jindi eji inga, ita umi aumi wano, ubaga watu, ya kulondoga, ujinao mula kwanzia, ujisoma.
Then lay your hands on each other. Just then,
I'm going to show you. How am I to man's anu? I do mommy. Any of you have a lot of Ramotondes Yabulemo. Wamami, you know now, Mosudu, not Billy, or me, Puri, Mogonikuma, Usuli, Walo, Presuci Gendi, Tandra Kukana, Nobatagonji, Undelegala, Quimigula, Idimbi, Kamboson of Yangu, Siamana.
I said just a little while ago, if God would come and would manifest himself.
Kaindi yo gani kainda. Inaro abole abuli tondezia. Mwini, utina inga, watondezia. Ulosigo, uti. Umamileza, uti ngumba uja. Uwenya sunu, abuya miaga. Awa inga toga, agambo karigonsi. Kakusumba usisia, nanka kukonsia. Mumulombe wangu, wasunu masiku. Kukumwa, wazabo, wakabona vushu. Waleza no mwe. Ino, Filipo, nyagari no kwanzia, kuzumba usijianzi, ino Nathaneli, nyagari no kwanzia, kuzumba usijianzi, ino mwana kazi, wali kuzwabuloa, wali no kuzumba usijianzi, taga kwanzia kuzumba usijia, wakamukuma, pabela, wakamuyumurida, gambo, taga kumbina. Mutalangi, umusela, omungano, na, mwaiwanega, mutalangi, umunga, nini, pambo tonsi, tulibantu, anamalea, kiri amaya ya mwami, uledege tui, ulabushu, uliwano, Oyo, uli tondezia mwini, kiwuti ulapona. Omusoma njonya lino, hao inga, ujitambula jitu. Kili jonsi, cholomba akusoma. Kini ulakwanzia, uponya, ponya awa, mbubwanya buyo. Kikusu wagwe, wapone seguagare, uli jitu jomwe luzutu, kigwelesia utambula. Ogo kutasoma, kukukwisha ogo, jonya lino, tajundu luzi ilimbi. Kujikwisha, akusumena mwami, Yesu mu musirisi wabo wamana ulange eyo igitiga ulaga mubuyage obu kosegelela kambo umonye eno mubusu wamami Yesu utali gambo kakuti ulimuji wambelo eji kere kambo kakuti wabola kuzotuswaya utali gambo kakuti dirimu gamba usi na oni na mwesu wangu na veo na kukumba umwe wabana Kristo aba ibambi utali busu wesu kere mbusu wawe tabuka girwi ni baibere walo mweni kirelewe zinari yawe newa kuti walo wamba kuti mwajisi Yesu jeni aga tukapa ntuwe suweni tuzi alo wajinga inga kuna masiku kambo kakutena wajindi mamani no alafafi wakashomezia kuti kendu zezi ya talia ujitiga kuti kendi ya mamani no kinori afafi mwishomeno ujindi nepaila baibere kati mpailo wakusinizia kwini ulijisingu zingi abobo atugombe mburi wamugambela na umwe omwi amburi wamwe kamanza ali umwe omwi mwami wakari kusena uwesu wawi uvila mzira nisionti wakari mai uvilo esu tawakwa ndilo kwa jengi jila mfu jengi jila mfu mungano ei ya protestanti chaka suga mena kubona buzuwa inwi kumatende ayo jini kamonini eyo chaka tontelua kulubazu lomwe kambo kibaga indilana akutasoma wabatasomi abo wakabu pedwe antuomwe mchogwe kakibaga panga kusindikizia wabo kuti oyo mwenye mwenye kutarige igwa yaga mishonto yaga inda uyozwa kumanegelo hele o likomene kapati kulisuru tuwesu mpati Davida oyo uivwi yaga tigesu tunumasibu akusundikizia sinkondo omamereza togomba mpailo oyu walikomo la mtu aomwe ano abazibe kutende eji kiyonya kuti usu iwago mpati uliwano kuti ufumpe bonga eri yonsi akuponya mtu onsi omuya usalala mwlimu mayonsi uwotewe kujindi eji mwere wababijia kuti ufati mamuya usalala o satani wasundwa kutwa mwusena obu akutwa kubantu mwusina ya Yesu Kristo awe kuti mwusu aomwi hapwane segwe o reza utamani uleregetwe kwa pazi ntu ezi kuinda mwusina ya Yesu Kristo mwusu aomwi oyo ushoma kuti wapwane segwa kwa imigilo kumatendi agu akulumba izialeza ndakulumba alimi mwamileza akulongiki mwesu Neville.